Abatwala ebyenjigiriza mu district ya Jinja mu Busoga beralikirivu lw'abayizi mu masomero ga government mu kitundu kino abayitiriza okwosaayosa ekiyinza n'okuviirako omutindo gw'ebyenjigiriza okuddirira Jinja. Okusinziira ku baliraine Godfrey amyuka atwala ebyenjigiriza mu district eno, kino kivudde ku bannannyini masamba g'ebikajjo mu kitundu kino ekye Jinja abakozesa abayizi mu biseera eby'okusoma.
Kusayusa jekuli
eranga ebimu kubi kunsonga bakyabana abosayusa tulina child labor abana bagenda okukola yabo tunulira wano ebikajje bikutakati ogenda okwesanga nga abamu ku baana abandi badde basoma tebagenda okukola masamba g'ebikajje. Ekyo kizibu nakyo we kiri. Ebisomoza bingi, ekimu ku byo abasomesa si basanyufu olw'engeri y'omusaala okusingira ddala abasomesa ati naye twebaza nti kati baba tunuddeko tusuubira ogw'omusanvu bagenda kubongerako akasaala.